Ii bwana, mbona wena bisana na sisi? Funga midomo kama milango. Wena nyorosa miguu kwa mlango alafu nasema ati nilienda kuona game. Si leo iko marudio bwana, ama tuende rifario amue.
Na bato hii, debeta miyabwa nijwa bimba vitwa Riswa, temtecho music spata medio kinga Meditation aja na yutadani Lene tia sizzla Na Ricky Ducky Rizzler Na mishoni kutekwa vano simpatika hit Lana wa hit Na upa becho linda mziki Pisne kifanta so ata uki ongeda we Eat kwenye klacho ni viki Sosin haikosi Hiki kosi kutampadewe zake uli kwa ga umekanyo so chiki Kwenye upa odi nyuma dozi Macho machozi Pain kwa ngozi MC Nadhani nisi beba clear Kani kuja kuwa referee si watuna Chafu Waka somali na kuhuli
Feel when you referee Siki na run hii game mki referee Umekubali na unanod na mareferee Ile mareferee Sili mareferee Kakuna flow na unafeel when you referee Siki na run hii game mki referee Umekubali na unanod na mareferee Ile mareferee Sili mareferee
Kuna tafuta veni sani Mjikuna company Kauja nicha sindi nadi haki ya nadi bambi wani Ipole ndadi yangu nika candle bani Na izi njani kwa bani zita ni achen one piece Na pair MCs, tizi kwa biz Ka Abdel Azizi, but easy In life ni physics, but basic Nina skills kwa fizi Si easy to forget it, so we gents busy Angaza mgaza kamwezi na kila mshenzi In the season, I fight with easy The kind of smoke, stick your sense Miezi baada ya bezi bora mola ni pepenzi Nitishie wa shenzi, nikiwa juja mavodka Na pushkin, kwenye masensi Yeah, check it
Kakuna flow na una feel when you referee Siki na run hii game mki referee Umekubali na una nod na mareferee Ile mareferee, sili mareferee Kakuna flow na una feel when you referee Siki na run hii game mki referee Umekubali na una nod na mareferee Ile mareferee, sili mareferee
Leto kujuwone, design utegongwa si rahisi pone Offside mkofata una ote Linesman ni mjuku wawezi pone Ole mafans wana chanta Skiza poa student of langata Nandyo mana Sifa toka kwa Zotu fuata Pota Kadri mgori utazidi kuniota Susenta wewe choka Bila refa utacheza vipi soka Pass the video loka Mzeye sita choka kuzitebeza kama hoka You so hypnotized You type niko Kajins za watoto wana matize Daily na rise Niki wonder what lies ahead So He
Kakuna flow na una feel when you referee Siki na run hii game mki referee Umekubali na una nod na mareferee Ile mareferee Sili mareferee Kakuna flow na una feel when you referee Siki na run hii game mki referee Umekubali na una nod na
mareferee
Sili mareferee
Mcheso unaenda unaona peke yako na mna huo Omera
Yeah